Ebube di kenara ka m gakpọ gị. Ọ bata obi ye. O kwuru onye na-amaghị ekwu okwu. Ahụbeghị m ihe karịrị gị omume. Ihe anyị Chukwu. Ike anyị Chukwu. Onwe gị ihe karịrị gị omume. Chineke onwe gị ihe karịrị gị omume. Onwe gị ihe karịrị gị omume. Oke mmụọ onwe gị ihe karịrị gị omume. Anya na-elobigo. Anya na-elobigo. Chioma mara obigo. Chioma na-asa mebere. Chioma me, Chioma me. Oh, when you hear Karini go to me, Akayo me, Akayo me, Chineke. Oh, when you hear Karini go to me, Akayo me.
Yeah.